My picture yako na vova la vako
filiko. Westside Music Blog. .net.
My feeling yako kumutima kwanga yaliko. Nanga why, nanga why. We watambira kudali wafuna kusie. Nikusie, yeah. Story bali nayo, silina mango. Osambele la vantu bali na bando. Waka huka ni bwela kuno you see. They don't even care about you and me, oh no, no. Oh no, wafuna kusie. Nikusie, ne. Na, na, na.
It's a brother thing. Coffee makes you wanna be.
Oh na 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 na. Oh na 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 na. My name is Roberto. My picture yako na vova la vako viliko. My feeling yako kumutima kwanga yaliko. Nanga why, nanga why. We watambira kudali wafuna kusie. Nikusi, yeah, yeah. Story bali nayo, sili na mango. Oza mbele la bantu bali na bando. Baka huka ni bwela kuno you see. They don't even care about you and me, oh no, no. Oh no, wafuna nkusi, yeah. Nikusi, yeah, ne. Oh na, na, oh na, na, na.
Siwa za kwani si.
Oh na, na. Nyunga ndaba tidi tonze.
Siwaza
kwaniza. Hey, ama funa kutiono.
Siwaza kwaniza.
Hey,
siwaza kwaniza.
Elo niziwa waza yesa kutipo izona.
Siwaza kwaniza.
Oh yeah. Wanga pushing a story, wanga pushing.
Siwaza kwaniza.
No way, no way. Tinatenga na bama sovela chape. Atiyonani
Ivibuwa
kaoneni.
Kamu sokoneza.
Siba ziba ndiwe makanika.
Oh oh oh,
oh, oh, oh. Bati chinga happiness.
Oh oh oh,
oh baby. Valindila hati breaki.
Oh oh
oh, oh no. Na babafu na nkusi.
Downloaded from westsidemusicblog.net.